Chapanɗe nayi e ɗiɗi ngoroondi jaka.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiɓe, amin calmina on e inde Allah jom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltino feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennunde, en mbittino e deftere nayaɓere tawreeta wi'eteende limooje nde, haa njiiɗen no Israa'iila en njettorinoo e sara Kanaan, leydi ndi Allah fodannoo Ibrahima, Isaaga, Yakuuba e iwdi mumen. Allah anniinooma halkude yimɓe timmuɓe honnooɓe e ndin leydi ngam waɗde ɗumen e juuɗe Israa'iila en. Kono ko heewi e Israa'iila en ko hulnooɓe ɓeen yimɓe timmuɓe, ko ɗum waɗi ɓe ngonɗinaano ko Allah wiinooɓe ko. Hono noon en janngiino no Allah ñaawirnoo Israa'iila en sabu waasde mumen gonɗinde, wii ɗumen: on naatataa e leydi ndi ngonnoomi mami honnu on ndi, so wonaa Kaleb ɓii Yefunne e Yosuwe ɓii Nuun. Ɓiɓɓe mon ɓe mbiino ɗon maamayɓe, mami naanu ɗumen toon, mi anndina ɓe leydi ndi ngañɗon ndi. Kono onon ko ɗoo maaya ton e jeereende hee. Potɗen anndude ko Allah ina yinnoo waɗde e Israa'iila en barke no feewi, kono o waawaano barkinde ɓe sabaabu nde waasde maɓɓe gonɗinde. Sabu Israa'iila en ko salinooɓe fodoore Allah, ko ɗum waɗi Allah liɓde ɓe. Ɓe ngoni e jeereende hee duuɓi capanɗe nayi haa ñannde ɓe ngonɗinaanoo ɓe fof maayi. Jooni noon mbitten e deftere nayaɓere tawreeta nde haa njiyen ko kewnoo caggal duuɓi capanɗe nayi ɗi Israa'iila en njiilii e nder jeereende hee sabaabu nde waasde mumen gonɗinde. E simoore noogas nde bindi ɗi mbii: dental Israa'iila en ngal yettii jeereende Siin e nder lewru adandu hee. Ɓe njippii e nokku biyeteeɗo Kades, ko ɗoon Mariyama mawnu Muusa sanki, o ubbaa ɗoon. Hay seeɗa ndiyam ko dental ngal yari alaa ɗoon. Ndeen yimɓe ɓe ndenndi ngam haɓaade Muusa e Haaruna. Ɓe ndaardi Muusa duko, ɓe mbii ɗum: so min maayino no koreeji amen maayirnoo e yeeso joomiraaɗo oo ni, ɗum ɓurannoo min. Ko waɗi ngadduɗon dental joomiraaɗo ngal e hakkunde nde jeereende? Mbele ko ngam warde min, minen e jawdi amen? Ko waɗi njaltinɗon min Misira, ngadduɗon min e ndi leydi mbondi? Wonaa nokku baawɗe remeede alaa hay ƴiwi, hay deenorol reseng, hay grenaad, hay ndiyam njarateeɗam alaa ɗoo? Mbele on nanii ko Israa'iila en kaalatno ko: caggal ko Allah waɗnoo e jeese maɓɓe, e jeese taaniraaɓe maɓɓe gila Misira haa e jeereende hee, mbele ɓerɗe maɓɓe keewii njettor Allah. Alaa, no taaniraaɓe maɓɓe mbaanoo ni, ko hono noon ɓe mbaanoo kamɓe ne, ko duko tan ɓe mbaawi. Ko goonga Israa'iila en ngalaano ndiyam, ko haɗi ɓe ñaagaade Allah, kañum toppitiiɗoɓe hakke duuɓi capanɗe nayi e nder jeereende yoornde o. Mbele Allah waawaa rokkudeɓe jooni ndiyam ko ɓe njari? Aha kay, Allah ina yinnoo ñawndude hujjaaji maɓɓe fof, kono haa jooni Israa'iila en koolanooki Allah joom mumen o. Jooni noon mbitten haa njiyen ko kewnoo ko. Bili ɗi mbii: Muusa e Haaruna ngoɗɗii dental ngal, njehii haa to damal tilliisa kawral to, cujji. Ndeen annoore joomiraaɗo feeñani ɓe. Joomiraaɗo haalani Muusa wii: ƴettu sawru ndu, noddu dental ngal, aan e mawne Haaruna kaaldaa e ndeeɗoo haayre e yeeso maɓɓe, mande yaltin ndiyam njarnaa yimɓe ɓe e jawdi mumen. Muusa ƴetti sawru wonnoondu e nder tilliisa kawral ndu, no joomiraaɗo wiirnoo ɗum ni. Kanko e Haaruna ɓe noddi dental ngal e yeeso haayre hee. Muusa wiiɓe: luundiiɓe, keɗoɗee, mbele amin mbaawi yaltinande on ndiyam e ndeeɗoo haayre? Tan o suuti junngo makko, o fii haayre nde cabbi ɗiɗi. Ndiyam fuccitii haa heewi, dental ngal e jawdi ndi fof dañi ko njari. Tawde Muusa haaɗaani tan e haaldude e haayre nde, kono kadi fii ɗum joomiraaɗo wiimo, kanko e Haaruna: ɓayri on jaɓaani haalam, on jaɓaani teddindemi e yeeso Israa'iila en, on natnata dental gal e leydi ndi dokkumi dum ndi. Bele on nani ko kewnoko, holko Allah fodanno Musa e Haruna, bele Israila en ina danya ndiyam ko njari. O wibe, kalde e hayrende. Bele Musa e Haruna doftinoma Allah, kaldi e hayrende, ala. Be kaldani e hayrende, kono, sababunde cekedele mabbe, be pi hayrende chabbi didi. Kono, Allah e mojire mum, hadani hayrende adudu ndiyam. Kono non, ko Musa e Haruna mbannoko, welano Allah. Ko dum wadimo wadde e mabbe kugal, o wibe. Bayri on jabani halam, on natnata dental gal e leydi ndi dokkumi dum ndi. Ina wawi mbiyen e mijoji men, kugal ngal Allah wadi e Musa e Haruna ngal ina musi no fewi. Kono eden poti siftorde wonde, lawol Allah ko lawol timmungol. Allah yidi ko yimbe gongdina kongol mum, dofto dum. Allah jabata hay hunde ko yorondirani e kongol mum, hay so tawi ni ko annabi Musa. Allah jingata. E gonga, Musa wonno ko annabi teddudo, kono ko neddo tan tajirado no goto e men ni fof. Hay annabi goto wawa dandirdu hore mum golle mum moji. Hono no bani Adama en fof ni, Musa ina watno Allah, te timminano hunde kala ko fewi. Annabi Musa, no Israila en fof ni, ina fotno rewde e lawol pewal gol Allah lilni. Manam, lawol jijam sarak. Bakar Musa o ina siftina en wonde, yimbe fof mbakko dini te konjima darja Allah. Yimbe fof poti e yeso makko. Pewdo ala hay goto. Ala neddo mo wofani lawol Allah ngol. So wana dando cenido, gummido do asman o, mbele dandu de bakko dinobe be. Joni, jokken e tariki Israila en. E gasirde simore no gasere he, en jangi hen sankare Haruna, maunum Musa o. Do hayre hor. Dental Israila en woyimo balde chapande tati. Chagal dum, e simore no gas e gobere nde, bindi dimbi, bengummi hayre hor. Bendewi lawol gej bode jungol. Yimbe be kipi e lawol he, be lawori jo mirado wondude e Musa. Bembi, holko wadi njaltin don min misira. Mate ko hamin maya e nder jerende he, hay mburu alado, hay ndiyam alado, min kasti o manna bondo. Don, jomirado nili e mabbe gorode tokade. De chupi yimbe be. Heobe e Israila en mai. Yimbe be ngarito Musa mbidum. Min bakudini, de min lawri ma an e jomirado. Nyagunu min mo, bele omu wodine min dedo gorode. Don, Musa nyagani yimbe be. Jomirado wi Musa. Mul ngorondi hawaye no gorode tokade deni. Ligadum e pengal. Kala chopado, so yewi ngoroni ditan, dadat. Musa muli ngoroni jaka. Ligidum e pengal. Kala chopado, yewa ngoroni jaka ditan, dada. Mijo den sede e ngol darul kauningul. Holko wadi ala nelde e Israila en gorode tokade. Ko bakkat Israila en wadi. En nani nobe lawurino Allah e Musa. Be njawi ngura ka Allah tellinanibe dow asaman ka. Ko dum wanno Allah addude e nder mabbe gorode tokade, choppibe ha hewbe e mabbe mayi. Holko Israila en ponno wadde ngam wasde mayde. Mbele abe mbawno dandude koye mabbe e den gorode bonde. Mbele abe mbawno dandude koye mabbe e den toke mayde. Wawata wonde. Holko be mbawno wadde non. Be nduttito e Allah, te ko dum be mbadi. En ji no Israila en tubiri, ndutti e Musa mbidum. Min bakudini, min toñi Allah, min toñima. Nyagone min jomirado, mbele ina yurmo min woddine min gorode de. Mbele Allah woddini no be gorode de, o wadi ni ko buri dum. Allah vino yo Musa mul ngoroni jaka. Wada dum e legal. Darna dum no pengirgal ni. Kala chopado, so jewi ngoro ni jakandi tan, dadat. Ko dum wonno lawol dandore ngol Allah lelnuno. Dar tan, dada. Allah fodino sellinde kala ndaardo ngorondi jaka ndi Musa fegno e leggal ndi. Holko hebno salinoɓe ndarde be. Be mayi mayde musnde. Kono, kala gongdindo Allah, ndari ngorondi jaka ndi, dadi. Sabu ko Allah fodi wi, kala choppaado, su ƴeewi ngorondi jaka ndi tan, dadat. E gonga, ngol darol ko belngol. Kono, ngol haadani tan e welde. Dum windira ko ha mbaawen dum hutoraade. Allah yidi andinde en ko enen fof mbaaden kono Israa'iila en ni. Enen fof ken bakkodinoobe. En laaworiima Allah e yimɓe fof. En toñi Allah e miijoji men, haala men e golle men fof. Njobdi bakkar gondo e men o ko halkaade e jeyngol ngol nyifata ngol. Te en ngala feere waawnde dandude en hen. Kono njetten Allah e ko waɗi feere ngam dandude Bani Adama en e musiba bakkar hono no waɗirno ɗum e Israa'iila en ni. O dandi ɗumen e gorooɗe tokaade ɗe. An keɗiɗo hande, mbele aɗa andi ko Allah waɗan ma ngam dandudema e halkaare nde bakkar addi nde. Duuɓi 1500 caggal nde Musa yowi ngorondi jaka ndi e leggal, dandowo o wi no Musa yowiri baajol leydingol nder jeerende ni, ko noon ɓi neɗɗo o foti yowireede. Mbele kala gonɗinɗo ɗum ina waasa halkaade heɓa ngurdam haa abada. Hono noon, en njii e wonde ngorondi jaka ndi Musa yowno ndi wonno ko annama dandowo jogornooɗo arde e aduna, maaya e feŋirde he, danda en e musiba bakkat. Kooni ko o kabaru wili. E jangɗele men garooje, ma en njii e wonde Allah udditani Bani Adama en damal dandore, jam e weltare haa abada, rewni ɗum e maayde dandowo o. Allah yiɗi ko njaɓa a waawa safurde hoore ma e doole bakkat, te gonɗina ko Allah haali e dandowo maayɗo e feŋirde sabu bakkatuuji ma o. Ko ɗum woni kabaru moƴƴo o. Ndaar dandowo o tan, nguura, gonɗinmo tan, Allah safra musiba bakkatuuji ma, rokku ma wondude e mum aljanna. Debbo e gorko, suka e mawɗo, galo e miskino, Allah ina wiya on onon fof, ndaare e dandowo jom baawɗe mo neli o. Nden ma on dat. Dandowo o wi, son gonɗinaani ko min woni goɗɗo o, maayata ton ko e bakkatuuji mon. Sabu Allah ala feere wonde waawnde dandude Bani Adama en e musiba bakkat. Kala mo gonɗinaani feere Allah nde, halkoto. Mbele a gonɗini dandowo mo Allah neli o, bindi ɗi mbi, no Musa yowiri baajol leydingol nder jeerende ni, ko noon ɓi neɗɗo o foti yowireede. Mbele kala gonɗinɗo ɗum ina waasa halkaade heɓa ngurdam haa abada. Bandiraaɓe on njaaraama. E jangde men aroore so Allah jaɓi, ma en miijo e haala annabi Musa cakkitiika. Hono noon njoofnen jangde men e tawreeta ceniiɗo o. Yo moƴƴere Allah won e mon. Te miijotoɗon no moƴƴi ko Allah haali nde wi, duttoɗe e am ndaɗon.